Alipoota ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamaliriza ekya UNEB kasizza nti abayizi abaliko obulemu n'abaakolera mu makomera bangi baakoze bulungi ebigezo ebyakamaliriza ebyasinya ey'omukaaga ebyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo. UNEB yalaze nti ku bayizi 1,504 abaatuula ebyakamalirizo nga baliko obulemu 12 bokka be baabigudde, omu teyabituula so nga balala 1,526 baayise. Ku bayizi abayise ebigezo nga baliko obulemu 268 5/10 baayize ne principal pass 3, 19 ne bayita ne principal pass 2, 9/2 baayise ne principal pass 1, so nga 5/7 baayise ne subsidiary pass. Ssenkulu w'ekitongole kya UNEB Dan Nokorach Odong bwe yabadde afulumya ebyava mu bigezo bya siniya omukaaga olunaku lw'eggulo mahago ba Pulezidenti Nakasero, yagambye nti ku bayizi 68 abaatuulira mu makomera 2 bokka be baagudde ate abalala 2 tebaabituula. Odong yagambye nti omuwendo gw'abasajja 9/10 be baatuulira mu makomera, abasigadde baali bakazi. Odongo yagambye nti abayizi 3 baafunye principal pass 3, ate 15 ne bayita ne principal pass 2, 16 balina principal pass 1, abalala 4 balina subsidiary pass.
For this, we allow only extra time. Most of the R candidates at the 3 principal level, first level, that's 49.6, are in this category of others. Mama, we also have the prison inmates that I reported about. Performance of the candidates who are inmates are shown in table 10. Again, we show the division. We are also disaggregated by female and male gender. We see that 31% of the inmates passed with 3 principal passes. Mama, this is a very high percentage for people who are sitting under these conditions.